Santos ya primary school na community primary school nkedi no walowa ikitubomma enu no bele mwa wekusianu okukwala akwukwo yofuma opase lofumo kwado be secondary donu kenu munti kankolu nu gosi chenu opose ni kerejere secondary nkedi nu boma eba kogusianu enu bele mwa kusianu kerejere omesialu na basa poso akotu donu nuru wulu kuko jeli enu eba fukodogu na gocha secondary denu kogusialu secondary na poto ona lukwe bafu waba boyo electrical pass kafane elenu obolo boya rone nune owe kwa doje be na gana eba fukono bidi juwe enu ọgbọlakwụkwọ obodo dị iche iche n'ụwa nọ mana ezi agalaga mmachi ya ọgbalụ Philippines ugboro ebuo nke mbụ ezi agala mmachi ya oluzi kapọchukwu weza ya ekpele owe luze Philippines gwechili tata na mgbele igbu ya na ahazi ọ bụzi onye ama ama na mba niile maka gịnị na obele nwe butego ike obutala ike ekike mmadụ ilie obidozie nyebele obodo aka investment wee kalezie na nke bụ CEO Capital Record Philanthropist Businessman ọbụzinumokoro lọwa ihitoboma local government ebe ka isi ejenu na papa na ụmụlụ n'ili ụmụ nwoke ise na ụmụ nwanyị ise nu ụmụ nwoke niile fecha na-emesi ọfụma ma na-emesialụ papa wee nwụlụ mana ọ bụkwa pastọ odibo chukwu papa ka emesia iwe si mụke na ụmụ nwanne gị achukwu gosili fafise na-eme ọfụma ọkwụ nnafugo na mkpụlụ ịgbafa na lazi ọ na-aha n'igbo na ọ na-aha n'olu ụmụnne m ụmụchukwu lezie unu biko nụ nọlụ donu na kele bụzi mụke nunu maka na chukwu egosikwa unu rimembu lezi na ọ bụ ekpele ndị oyibo ụmụnne m biko nụ kaba n'ilu ilu n'ilu kunu gaga bazianu riba na oriri nu na-enwere ozi ọdịda ọzọnụ akụna kaliga mosu agụba gụnyere unu n'ọkwa ndị losu abụọ agụba agụba gụnyere unu agụba gụnyere famili chukwu lozie ịma na ndị losu omihe tupu mma agụba gụnyere owe si m bụ n'ezi ekene nụ ka nje ekene lihi ụmụ nwanne ya ụmụ nwanne ya na-eme ọfụma maka chukwu gozie ndị bechi lozie ndị bechukwu lozie n'ọzọ na-ekene unu gaba nụ n'ilu nụ na-enwere ozi ọdịda ọzọnụ unu nata disembụ nụ juba kwesị mụ maka gịnị ndị ọma na afọ unu dị nsọ ọ bụ kele bụ nwanne unu ya si m ka ọlụ na-egwu a nwoke na-ebe unu n'ofu n'ofu onye ka mkpụ ụzọ ekene nụ Joshua Chukwulezie CEO Josh Oil and Gas nakwa Josh Automobile Limited onye ọma na-ede mmanụ ọ bụ kele bụ nwanne unu si m kene unu Odogwu daalụ nụ. Osi na nke nechazie Joshua nwanne ya na nke bụ nnekwazi ekene Anje nuke ne kweli ya wanye Maka wane madabro yenu Obo nye kane kunu majano Uke chuku chukulo zye Nanyabo zikwa CEO Eagles World Hotel and Suits Limited Onyo mane de mano Osimo bulu zikwe kene Yekene zye kosum prodianu Onye zye kande kumakia Nnamdi Kisili Okwa gini abiko na gana Gini yesu kwa gana jebe Philippines Ando mabiku nuka bazi anonilo Nune mwilu zio di tozanu Uwezi mbulu kwa ziekene Jekene bezienu Bosmani anu Nkobi seli nune ya na gana Yabuzi onye nyeli yaka Onye kane kumakia Onye ze na gana A.K.A. Don Villian Nobuzi enye liyaka na gana Tupo wekwa dobi jebezi Philippines Tata no dogu buzi onye mama Nambu wanine Ezo mogo chukwe meke ikini Odogu Mwa Osina kene zi umungani ya Ubunye kene je kene mamianu Mama no zongwe yenga neke neno Mbata nizemba na nyincha gafu Osina kene chase mamianu Mukene kwaze sino brodia Osondo chukulezie No yabu CEO Oso Life Entertainment Keduma koliva chukulezie Ezi pongwa neke lebu lili Onye neke negi bozo Onye neke nunu vige dosa debeo Nongebo CEO Oliver Global Enterprises Osimu bulu kwa zeke neke neze fiyansi yenu Angeline Strong as a woman As a mama ozo neke neyi Egu Osimu kene beze zinu no chukule zinine Mukene kwa zendoye Show contact nini na Nigeria Na Philippines, na Ghana Na Senegal Na Guiro Mkwa uzezo mogo gaina kwanevu. Oye go,
Nana Filipi, Ogala Nyangada, Unomana Gana,
Odogu,
Naseli Gana Magama, Ige Chukuni Gitu Boma Odogu. Nana Filipi,
Ezo Mogo,
Unomana Gana,
Odogu,
Naseli Gana Magama,
Odogu,
Ige Chukuni Gitu Boma Odogu.